mala
masasolalani wacingweni mala ngikubhalele nakutiya ngifuna ukwazi njalingane mala ngisophele inyanga nguyendleni mala uyibonini male ngifakini wale uyitshelile izingane wauyayithanda uyibonini male ngifakini wale uyitshelile izingane wauyayithanda
uyayibona yini imizamo yami baby kodwa mhlasenzi mini mina ngisebenzela nina nodwa uyayibona yini imizamo yami baby kodwa mhlasenzi mini mina ngisebenzela nina nodwa
uyibonile male ngifakile wale uyitshelile izingane wabuyathanda uyibonile male ngifakile wale uyitshelile izingane wabuyathanda
hayo makathandi anginando
ngiyosebenza
makathandi anginando
sezeliga
makathandi anginando
impilisi
ima
uyayibona yini imizamo yami baby kodwa mhlalansenzi mina mina sebenzela nina nodwa uyibonile male ngifakile wale uyitshelile izingane ubabuyayithanda uyibonile male